boy call me number one.
It's good, Dad.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah. Always on my phone. Unatazama nani anaini sexy, sexy ajabu umuoni. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo. Machosi yamekuwa wimbo. Hadi na misi kuwa single. Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katuko makamani. You better go, baby, I'm ready to go. You better go, I will let you go. You better go, I will let you go. Sija kupenda unitende. You better go, I will let you go. Wende amani. You better go, I will let you go. Haina misi kuwa single. Una kichwa cha nyoka si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea. Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katuko makamani. You better go, baby, I'm ready to go. Rumba. You better go, I will let you go. You better go, I will let you go. Sija kupenda unitende. You better go, I will let you go. Wende amani. You better go, I will let you go. Harina misi kuwa single. It's when the boy call me number one. Yeah, call him his worldwide.
Killer.